What's the cool? What's the cool?
All things are
nous tiens le boboué. Ouais. Alors que, avant le mot t'a dit, me fouette avant. Me fouette avant.
All things are possible.
Nous tiens le boboué. Me fouette avant. Me fouette avant. Me fouette avant. Nous tiens le boboué. Me fouette avant. Minamia gagne notre tréco. Et mia petaona noto. Apoto, Nabasiana gagne à Didi de Deco. Que bon, Wagner Hassi, Dotomia fait du feu Google feu Kebe. Me fouette avant. Nous serons là au Glopobena. Laisse Yesu ou Dodjo tout Gadeo. Vomagbea. Au Globe, Apoto, mia fouette avant. Yesu bia au Sebe, de mia fouette avant maha. Wodong be, nye kwese be wengi anu okata, eye me hiyan be amyareke na fi anu wo o. Eya ta popo, le tiyan siyala, mye dege si be me hiyan anu pa fi ato miyak bo o, ke bo miya o miye hiyan. Eya ta nye le gbedom ra be, na fi a miye ale si miya tok bedaye, ale si miya no ak bekle, ale si miya kwe ase. Nye ba me kiro apeto le tiyan siyafe takpekpe ame. Ne nane demi la, so ena miye apeto, nye biye le yesu fe nkwa me. Amen. Menya be mia dometo gedewo gale titre chetia. Eye meto go ame hatutu adewo le egodo. Si o gro nambe yo meto ndo kwa ma o. Eye wo le todrom le wo pere ji oji le wo pofu vovovo me. Ke azon mia la kwa jembe mia wo kabakaba ale si mia tenwi le chetia. Wo sira gbe samela ye tu edo anyina gbe dodora de tole la uta. Awo gbe dodora fli esiko sinu mia tenwa awo le afisia.
We are dedicating this
to the Lord. And I want you to get this in
the
Holy Orthodox Church of faith, the faith of God. Jose la, es ya hija Jose de Deu Agbeno y de Siadeto. El avena, el ebe wanyen kokotue po Jose. Si akome adjui. Ke, es ya tanye jifien siabe, mi akonu siya wakata, mi ekpo, ege mi ese, la jia se. Ma wunya sipe gbefan o de mi ese la, je jesi ikle nukunu siyo tepe mi ekpo, o wola. Mi ejibe mi afote ema wakata de mi afe chime. Eye mi abuwe ngutipo, akpobe eto ma wubolo, metu yoma ha. Egale abe ale sieli yak blo, badegwe nebe, ne mawe nye mawula, eka mami subwe. Eye ne yesu enye nwokata apa titi nato na kristo tola, eka mami susube elebe miyade akile nububude siyade ngu akude eyamangu. Mido nkujibe, eye enye titi nato la, eye enye anye hegretivi la, eye enye mulenu tola, eye enye torofo la. Kenenye anye hegretivi la, nude kakwe atemwa fia fia anye hegretivi, eye enye wo taropo fianu sineto le fulajie. Eye taropo fianu simedibe mato, hafie anno fulajila enye nyala, eye nyala fia asi eyama siayi. Eye ewa na mi ape, denye lenu kakakle, jutopope eyi gade metom ene, Toto kle, nou kakape, eyi yo le dukwa dome. Alebe, nou siya nou fome vi, le eme vam. Eye, eyado yi la, e wana abe, de wo vuto jine ene, afisya fisi madeko akokula, ele abe demele, alo vwade memele le fuji ene, eye, woto toji vwade asinam. Ke ale kemye le woge, kasiya vuto tu yade nge si kota jikona, e koko bonye vula ngusan zibo zi alafa. Gake mye le woji duge de kadeka, nye jidu la oklo to ya mame. Vujikola la, vujikola gan la, le vwape kade asile nwugu, ahe atome ayi. Nyato o domotor de siya de fe tam ayi. Azon, jen siya la, ena miya tenwa de abla, ade asile miya unkaba. Nye kwa mde de la, ngube miye kufu diti. Ple bubwa ou, eye ale si wole na mi be miya kufu. Pa ple vosata, si wole be miya wola unti. Ke, mikuya esia gom aliabe melona fa atitredi anon fofo kle nu de sia de wawoti alasinu ko matenwa wo atok pere miangula gakena mele tepesiala eji akpata be made aplale nu sia nu mekabakaba alebe manak pere ngule reyi sia sitambien la fisia do la men ale miato ne eto nu kere funa amao sire kamala kumatenwa donkweji o ete ete be na tonu de kako ale mede asina amea ubatere esima wakui eme gwenye nu sia li kede ope chimevola Akama wa akama na kafia nubu buo afodedede afodede jie esimemie le yiyim azwa mi dogbera eye mi aleji de ko eye mi akwose fiensi akena do yopopo nima bubo nya bia kia de le mi afosu suma pure eyi si asimemie le agbele langu o nima kwese be nya bia sele mi afosu suma bena de maule epe dukola doma uma hao ma kwese be nikata mi kho eji senenema keme dike kere keme le nye susuma kude ema ngutio keme me nya tonyewo konyewo kristo me kholonyewo amesi o nye kristo Christopher Viola, Ochona Estia Gisena. Estia Nyaji, your garden nam, where Mado Afiadeti, Nakobe, Yenyabe, Hogweda, Fiade, Tomaubo, Aye, Yetrena, Amao, Aye, Nakobe, Ameoha, Tong Dodo Mini, Ekaman, a tropa Magua Globana. Akpenao fufu.
Oh, what a joy it is.
Oh, jijoka ka wonyebe na kpobe de viole apolosi wo doro de wola dum. Ndeje si nteka si fape ade wova yile akbado ame afisya tututula. Elle tepe akbebolo la. Navin tu nevil, doma hi adon kuchi. Eyi yiti anyi o son. Azon mi na mi afui. Ne mi edibe mi akolo nuk kekle lado. Alo mi adeje si dadi la. Deko, mi ama kwe sebe enye nusi sokbebe wa wata kwekwe ade. Si oma klema upe nya eye wa fo nuto e mu vie o. Ne ganyen toyo yota kwekwe. Alo de si ade si fo me vie ha. Nikata amye seme. Ame jura ore keme le mi adome o. Mabunenema. Ke mi kata amye se. Nusi enye toyo yola gome. Manya nana si amede awo na wo o. Enye nana si mawu wo na wo ho ho. Ede popo ha nenema ke ole. Nde ka si gyan la enye be. Na nabe amona kwe asebena nyatepe. Eye mawu fia esia le epe nyala me. Eye wo drope ejina amesi okwa eji sena la. Ela bena eglo bena. Nuo kata le bobwe na amesi okwe sela. Aklobe, nana kemeli sisese na mawu o. De ekwe jisea. Ke nana kemeli sisese na uha o. Ela bena nusianu le boboe na amesi o. Mawula amereka kowenye na amesi o kwe sela. Mikuya. Ekema nana kemeli si asese le bobo o. Alo na wo o. Ne atem akwe seko. Azon le tia o gba tabi adrelia me. Medibe makhle tukui adrekban toa o. Ne apeto lon.
And Elijah, the Tishbite, who was of the inheritance.
Eye Elia Tishbito, Sito Gilead nola o dome. Blona akabena. Meta Yehoa Israel fem mau. Amesi nkume mele titre do la pe akbe. Zamu ple tima chale pe eton siya o me o. Nekbe nye kwe akblen afi.
And the word of the Lord came into
him. Eye, Yehoa pekbe va ekbo bena. Jola afisya. Eye, na troye je pe gome. Adagla do kyo de Christofu si jengo. Jordan lato. Eye, ava mebe. Nano tofu la meti. Eye, mette sena akpazia obe, wanyi wole afima. Mideje sinusia, wanyi wole afima. Menye afibubu o, afima.
So he went and did according.
Tete, weyi da wabe, ale si yeho akblo ene. Eyi da no, Christofu, si jengo, Jordan lato. Akpazia otwa abolo kle lan vanane. Nengdi, eye otwa abolo kle lan vanane. Lefien, eye wono atofu la meti.
And it came to pass
ke lenke kado magbala tofula mie la bena ti ade ke magale jam le ani gbaji o
lord
botono to ya ira opede efanya fe kelen ke azo tien siala medibe mato tanya de le afima ti wa yo be gbogbo mandudu le adui
this morning we had a
Jisya miye khonu, nusosron ku kude emu tibe, awodona mawu, alo, aje agbagbabe wa wodone, esi ma nye, nye, eyi yila, azangbela, tefela, alo amela o. Ke fifi la nye, bogboma ndudu, le edui elia nya gwadi la siala nya nu fu to enwu o aka nya bana enye mawu pa subola eye mawu pa subola na gafukula eye mawu za efe gbogbo sino elia jiba yi zi etongoho ke ega to zi efe bubu mbe ele zi aton sinya amanu bebe eze ele elia chi efe akpa efe sinuva elisa ji eno yohane sa mengino la chi eye welebe wafatro subola ofe ngbeto me hafi wawunu eye wagavakle mose avakplo yurato yi afe ele tefe zi aton ema udong bebe ya zan elia fe kbobo ke ewe zi eton vokoko azo nya gredi la ganshala nyenya fisi oto o nyenya be enye tishbito gake ale tuovela nyenya anu funto nya gredi la ohu o nyenya na afisi oto o bebli api tiga ale tinya manya anu to esu odogo le famia mela pe de kamti o alo nya ofa jijima khakhle si va dongona o o wonya amagbolo oko si omo bona o eye zigedela o manya gbalo o eye wangto metangulo nanaka o Isaiah kle Yeremia amefepesia o lewoto mengulonu gake amankuta sia sienye Elia la mengulonu de kape ha o odo metokede o mengulonu dadi o do mahi esi o matengwa ngulonu otai gake wanya amesi o sasa amere kamele biblame de blemame nyaklodi la maonu o wadu fiarufa wadi siao duko rama o plan de strategy ale wotto de tsien kula mau fanya aye mau droko ji ba wottojo wonya amasio sesengto ke elia sia nya kakoto do meto de kala wome anya gbejime adoto gbeji eno agbeji bibla globe edo alafu edo alabadawu pre poso patepe aliji blaka le alijine eto gadan kuma wuya ke matengwa bipo be anya amasifa kuma sangto be wakwe gaka nyele manya wakata timu yaku o manya wakata kata eku o nani kia takpepe afan kaka omea ke amasi okle hama goma jetu afan niki atakpepe la lemia domala estima wajiba ye wase awodo do wahe eye ye wagban hama mamlea wakata alebe wakata nava fofude de kamela le nike atakpepe wo yimala amasota wo abe elisaine woto bejiva do dewo dome wonye amasro du amado de deko mutu si opo nyago sesento gaka ngogbo mawo amadengo esi wo le konstantino tekple bubwa wola wo tigbede wonu elabena wawola esi wonye nyagrodi la otala wonya bana elebe bliku yenye ngbeto hamala nakete anyigba magoto abe alesike kwe ngbeto srola pe bliku ha nakete anyigba ma ene ke emlo afima fe akpede kason eya ta mo nglode agbaleme egbe egbebe afika e mawu ma si ya pi nya kaka kalebe wotemu tote sipipo de biswewo siowu eye jata ofufu nyonu o evo wole ya manyare ke magblo magblo ma ha de o manya nyala o elebe bliku ma na gede anyigba ma alakala wo ba mawu jojo to na sipipo yen to sia waku eye amona deta de ngple nuo kan ma ha ke ha esia sore nyala ni elebe wono nenema eye nenema ko gale vasere gafofo sia nto go ha ntu sia la amagade nto nye eto nyakle nu bo pa jijime ade ha aka zufia ke fofo si dongo ne la ha pondi so ke solo mojila ya si o kata va va de wono yo ma de kada kala wo fondi ke aka ntuma si du sia le samaria fo e bla vevo e ve songla enye esu blu ke ka ka wule wo kata dome enye agbenu wala kong e khoma us mo swo di se fa ke e wono kata de egbeto toji enye nto fo enye kondi la wo le esi nye hebrevie ala pa ene song eye wo kata wo de suku ke kho ke nyi ma u to de ya de egbo ke ma kwa eji se o ke eye enye elia gake elia bitosia la beta da fome menye amabobo ekura wonye o enye amiade sifo nyagbo sento ale gbereka esi akabu onu bofu keke ma umaga tenwa doji atwe wola afonu na elia legbeaji ala wo somova dore samaria ke abe alesi madona amia nwenwenela dohi gatora nkumene wuya Efe tabebe la le totam le ŋdɔnu eye efe ŋku siawo ge ɖe eme eye wòlé atikplɔ ɖe asi yi afi ma hele alɔgbɔnu kom ezɔ tẽ va do ɖe Israel fia la dzi gblɔ bena zãmu ŋutɔ hã madza o va se ɖe esime mayɔe vɛ hafi. Mawu nena nenema wo mi dzro mikuya ame siwo nya nu si woatsɔ alé aƒetɔ gblɔ esi la woe. Azɔ míekpɔe be hafi wòawɔ nu sia la Mawu yɔe. Mawu ƒo nu nɛ eya ta mekpɔna naneke o. Eƒe gbedasi la medo vɔvɔ nɛ be ɖewohi mava eme o. Enya be ava eme, enya bena esɔ ɖe Mawu ƒe nya la nu, ke enya hã bena ye nye Mawu ƒe nyagblɔɖila na gaƒoƒo ma. Ekema ne anye be fia la agato ta le ye nu alo atɔ ye de gaxɔme alo awɔ nu ɖe sia ɖe kple ye hã mewɔ naneke o, exɔ dɔdɔ ale aƒetɔ gblɔ la esi la le fia la ƒe ŋkume tẽ. Amekpetu katɔgbe nye sia gake hafi wòawɔ nu sia hafi wòagblɔ kuɖiɖi gã sia ɖi la elabena Mawu maɖe asi le nu vɔ ŋuti to mahemahe ɖe eta o. Ele be tohehe nanɔ anyi nɛ. Viɖe kae le sodede ŋu nenye be tohehe mekpe ɖe eŋu o mahã? Nunaka pɛ esia ate ŋu awɔ ne woagblɔ be etsite ɖe seŋu be woatso dzo dzĩ ma ayi evɔ fe aɖeke mele eŋu axe o alo ne tohehe aɖeke mele eŋu o mahã? Esia ma nye sewo ɖe. Ekema tohehe li na nu vɔ eye ne Mawu de se eye wogblẽ kɔ ɖo na sema la ekema ele be tohehe nanɔ eŋu godo. Eye dukɔ sia da eƒe sewo katã dzi. O hamegãwo le wo si, gbedoxɔ le wo si, gbalẽnyalawo sɔgbɔ le wo si, nyagblɔɖilawo hã le wo si le dukɔa ƒe afi si afi. Woɖo suku na wo hele wo kum abe mɔ ene eye nyagblɔɖilawo bɔ ɖe wo si zã, vɔsalawo bɔ ɖe wo si zã, agbalẽfialawo sɔgbɔ zã eye kɔnyinyi hã li fũu gake la wote ɖa bo tso Mawu ƒe nya la gbɔ. Ale Mawu yɔ ŋutsu aɖe si medo go to woƒe flimawo ƒe ɖeke me kura o hedoe kple ale aƒetɔ gblɔ esi. Ke mi lé ŋku ɖe ale si gbegbe wòlia bena ye ŋutɔtɔwo la ŋu hafi wòadɔ nyagblɔɖila fia ɖa kple gbedasi la egblɔ be Elia ke yi nàgblɔ nya siawo na fia Ahab. Ke azɔ ne eyi la trɔtsɔ le egbɔ numake kaba elabena metsra teƒe ɖo ɖi na wò be nàyi le kuɖiɖi yi la. Malé be na wò Elia nenye be nàɖe gbeƒã nye nya la eye nàwɔ nu si megblɔ na wò tututu la ko. Azɔ le ze sia me la matsɔ subɔsubɔdɔ gã sia awɔ kpɔɖe ŋue le Elia kple Elia ƒe game kpakple gaƒoƒo si me míele fifia. Mekpɔ se be enye kpɔɖeŋu de blibo aɖe. Nye susɔ yi dukɔwo dzi ne me ne ɖe eyi sɔgbɔ le míasi be míatrɔ yi ɖe megbe la gake medi be matsɔ eyi sɔgbɔ ana gbedodo ɖa. Ekema ne ɖe míate ŋu atrɔ yi megbe akpɔe la Israel xɔ Palestina dua ɖe susu ɖeka ma ke si ta míawo hã míexɔ Amerika dukɔ ƒoƒuawo. Míeva Amerika dukɔ ƒoƒu sia me enya edzinɔlawo esiwo nye indiatɔwo ale míexɔ anyigba la zu míatɔ. Ke nenema ke Israel hã yi Palestina le Yosua ƒe kpɔkplɔ si le Mawu te la te enya edzinɔlawo xɔ anyigba la zu wo tɔ. Ke woƒe fia gbãtɔwo nye kaletɔwo David, Solomon kple ame ŋkutawo. Míaƒe dukplɔla gbãtɔwo hã nye kaletɔwo Washington, Lincoln kple bubuawo. Ke towoawo dzi la dukplɔlawo alo siawo de asi gbegblẽ me ɖe edzi wu ɣeawo katã yi eye mlɔeba la wòva wu enu ɖe Ahab ma dzi. Sɔlidodo ɖe sia ɖe sɔ kple míaƒe gbeŋkeke la eye amewo va kɔ ŋkume ale gbegbe be womegati be yewoase aƒetɔ ƒe nya vava la o. Ke miate ŋu abue ŋukɔ ale si Mawu ƒe subɔla vava ƒe nya ate ŋu aɖi le ame mawo si wokɔ ŋkume ŋutɔ la ƒe tome. Tso tagbɔ ku nɛ edze aɖava naneke mate ŋu anɔ anyi nenema o. Wonye subɔsubɔmewo, subɔsubɔme vavãwo, ŋutsu ɖɔviwo le wo me, ame ɖɔviwo le wo si, wonye subɔsubɔmewo vavã. Alea la enya bena ehiana nane si awu Mawu nusɔsrɔ̃ gbɔlo ko, ehiana nu si awu gbedasi gbɔlo aɖe ko, ehiana nane si awu Mawu nyagbɔgblɔ ɖeɖe ko be woagbã woƒe kpedziawo. Enya be ehia ale aƒetɔ gblɔ esi be wòahe ʋɔnudɔdrɔ̃ sia ava dukɔ la dzi. Eya ta enya bena ne yeyi kple ale aƒetɔ gblɔ esi la ke anye ale aƒetɔ gblɔ esi atɔ esia afu bela anye vɔndɔdrɔ nye gakpɔe nenema le míaƒe ŋkeke hã me nye gakpɔna numa le ŋkeke ɖe sia ɖe me ne ame da ata amenuveve ƒe fli la naneke megasusɔ ne o negbe vɔndɔdrɔ ko azɔ le sɔlidodo ma me le afi ma mele Elia tɔgea sɔ kple egbe ƒe hamea tete hafi vɔndɔdrɔ nava la exɔ gbedati sia Elia ɖɔlie teƒe esi nye eƒe ŋutilãmetakpɔkpɔ la eƒe ŋutilãmenuɖuɖu la elabena si megale dzadzage azɔ o le mawu ƒe nya la nu ƒe etɔ̃ kple ɣleti ade sɔɔ alo va se ɖe esi Elia nayɔe vɛ hafi eyi ɖe sia ɖe si egblɔ ko la Elia eyae wòanye ele wòzɔ ɖe fia la dzi hegblɔ nɛ bena zãmuteti hã madza o va se ɖe esi nye ayɔe hafi ema nye agba blibo aloa gbedeasi blibo aɖee nye ma ke azɔ míele esia tsɔ ge asɔ kple gbɔgbɔme kuɖiɖi si li egbe azɔ mí katã míenye wòle nyanya me na mí nyuie bena gbɔgbɔme kuɖiɖi gã aɖe le anyigba dzi egbe le gbɔgbɔme nyagbɔgblɔnu eye míenya bena wogblɔ esia dzi to nyagblɔdzilawo tsi bena ava teti ko do ŋgɔ na kristo ƒe vava zi evelia wogblɔ bena dɔwɔame ava anyigba dzi ke manye ɖe abolo ɖeɖe ŋu o ke boŋu ɖe mawu ƒe nya sese ŋu eye ŋkeke mae nye fifi mawu ƒe nya vavã la sese azɔ esia nye kpɔɖeŋu na kodzogbe kuɖiɖi kple gbɔgbɔmetɔa nuvɔ kple dzimaxɔse si aʋatsonufialawo kple egbenuwɔla siwo le hamea me la he vɛ la kplɔ teƒea va ɖo ʋɔnudɔdrɔ sia gbɔ alo esi le ŋgɔ gbɔna la gbɔ ale wotrɔ ɖa tso mawu ƒe nya kple eƒe nyagblɔdzila la gbɔ heyi ɖe nya la ƒe gɔmeɖeɖe gbɔ le mawu ŋusɔsrɔ̃ ŋkumekɔkɔtɔa nu miade dzesi le afi sia be eyiyi ma tututu me mawu fɔna nane ɖe tsitre kokoko elabena esia yi la eye ama mewɔa naneke o va se ɖe esime gbã la wòaɖee afia amewo ke eɖene fiana hã kokoko to eƒe dɔlawo dzi azɔ ke Elia le mayi me la teƒe ɣaɣla aɖe le esi si mawu ɖo ɖi nɛ be neyi eye enye nu si míedi be míakpɔ fifia hafi awɔ gbedodoɖa fli la mawu ŋutɔ ɖo teƒe ɣaɣla ɖi na Elia azɔ menye hame le ɖo ɖi nɛ o menye fia la edzre ɖo ɖi nɛ o menye ye ŋutɔ edzre ɖo na eɖokui o gake mawue dzra teƒe ɣaɣla la da ɖi na Elia be wòayi le kuɖiɖia ƒe game afi si wòadzra nuɖuɖu ɖo ɖi nɛ gbe sia gbe mehia nɛ be wòabia se be nuke le dzɔdzɔge etɔ si gbɔna la o alo abia se be ke ne nuɖuɖua vɔ ɖe mahã o mawu gblɔ bena mede se na akpaviawo be woanyi o nudzianyika enye fia esie nye míaƒe ɣaɣlaƒe le kristo me la ƒe kpɔɖeŋu esime xixia me ƒe aɖaŋudeha kple nu siwo katã le edzi yim egbe hele gbɔgblɔm be nukunu ƒe ŋkekewo va yi vɔ la woɖe mawu ƒe ŋusẽ gã la ɖa le hamewo me ewɔ abe kpɔ gbeɖe akewo la naneke megale wo si o negbe ayawagba si ɖina kple gagba si ɖina ko menya be sia nye nyateƒe eye mawu sosoɖa ƒe nɔnɔme ke wogbe eƒe ŋusẽ la nu si tutu David wɔ lae le ŋdi sia hetsɔ nyi ƒe tasiaɖamuwo trɛe le nya la gbɔ esime wotsɔ nya la ɖo wo ŋkume hetɔe de wo si hã womedi esia o eya ta wotra ɖa tso egbɔ numae neneme wowɔ le Elia ƒe ŋkekewo me wote ɖa tso nya la gbɔ wosusu be nya la le yewo si gake mele wo si o ekema mide dzesi be le ɣeyiɣi si me wòle to hege na dzimaxɔsetɔ la eta mɔ ɖi na xɔsetɔ ya nu ɖeka ma ko wɔna gatsiaga me le ŋkeke siwo me wòle xixiame trɔ ge la eta dodo le me ƒe mɔ da ɖi na noa le ŋkeke siwo me wòle egipte trɔ ge la eta dodo le me ƒe mɔ si tsoƒu la na eƒe dukɔ ale gbegbe mawu tana eƒe mɔ lae eye afi si emɔ aɖeke mele o la eyamae zua mɔ ma eyamae zua mɔ ma azɔ míekpɔe de dzesi be míekpa ŋkume kpe ɖe nenem ƒe nu siawo dometɔ aɖewo ŋutinya ƒe gaƒoƒo gãtɔ kekeakewo dometɔ ɖeka esi womekpɔkpɔ o menye tuwowo si ƒe tagbɔ le dzo dam mamama kple esi ta nogo le nugbɔna la wòle be míavɔna o hamewo boŋu wòle be míavɔna ɣeyiɣi si me míele agbe le la ŋue wòdze be míalé ŋku ɖo azɔ mi de dzesi Eke ma uta modina Elia be wa doleme. Eye eta mona via sio kwe sela ha be wa dole eme. A dole jiku le nu sio bona lame. Ela bena ma uma tengo an no chotwe. Esi me wo trofo nu ame ma o. Ke toto le zede wo chi. Eki to don fle kumora de dume. Niro kapena wim ye atia fume. Bufo jiji me ma o. Kede so don fle kumora ngu. Ke eme gela wadra sile miyawe ya ngu. Nyare ke magro magble. Let's me meow ha me wo numake la o. Yak po von dodro kodo abe alesi von dodro fawa mauhachi kodola ene. Azo mye tegesi bena esi nu siawo domora la esi enyen keke ma fan kuma kokola ma ufo amere de titre len keke ma me alo efo ntu ade de titre bong be wakpe afakpakle ngusama o ke o betorodo yama o bube tagbogble ne jarafa igajin wala ko kuya de konye kuno ade si to gbeji vai ko peto kutu ade fuma bi koi gake ha ko to fanya la le si menya nya go menya nu si blom wole la o nene ma o gbro na egbe o enyo bibla nya nu ti nya gbala ko na su su be nya ko nu sia na bi sia la wole gbo blom bana bana menya ye vuto e ha wodu o adu nu ka enye nu a me ko se sebe ye vuto jin ye blom wole fifia yevu to jiye eye gaula wo be mose me klo de bia wo to fuje la me o afla de do kande ye to yi kula fe go kemeji ke afla wo fe fuma wo to eke ma nu kata tia wo zugli do te se i zugli wo de akpa vya wo eke ma de wo to anyigba fufuji o abune nya wo son gake mi kwa eye anke kema fuma vibe wa hema wo pe duku afa ama woji Awone. Ogbona be na na kemeli sigbe sigbe nu siawo ene o. Kameto onto go ha. O ma khwanu kunu oji sana o. Managa dola pere kami. Na ma ogbona. Mi tonu kunu ara fiam. Mi tonu kunu ara fiam ko. Enyo o ma tenwa akpe o. Na wo wonu akpere kala wo nkuma ga. Enyo amama o. Ma le poga pog gbere o. Ya globe. Ma tenwa akpe mana na ma o. O pa o atengwi. Eli ya ge ade yi eno dotan. Eye siri ato ope afako ba detoretua, to wafwe. Ela bena, konyinya bena, akishima jukola lape ngusan le, ele efe nukpola ome. Nuka ngtie, siala, engume odome tode kagwana siri afya la bena, ebe, nuka ngtie, enya, nyagwadila elia, tishbitola e, blona nusi, ekblona le woko gamela na Israel fia. Ekblobe, mi idale ngutumave. Eye enye amesye le mokhem nami. Eye siri atofo ava kobli bola de tode dotan. O fokhlen kpedo le afishafi. Ke geyaji. Si si enye nyagrandi la fwe subola fokhe blobena. O fokonye. Ava kola de tode mi. O fokhlen mi kpedo. E blobena. So amesyo le miyaki la sopa wu amesyo le wachi. Mikuya. Eye geyaji tanku koto blobena. Yeme la me ade kekpom o. E globena, afeto ma u, unu tu vila fengku o. Enu ma ke fengku o fu. Ke tua o katanji yo fun, ple mau dola o, ple tasya damu o. Tue fukla kwedo, unu se makpom akpo o. Elia sote yi afima, ke bibla globena, eto nku akba fu o. Zon yide o bo, o fengku o gbade enu ti. Eto go globena, elia tim nyelea. Edo mbe, e ya ti miele. E globe, niva ma glo afisi wole la fiami. Ale wopro wote, ila dike ati, e ye afalo gola dogo va che wochi le afima tututu. Azon bibla glombe na, eto ukwa gba fupo, e vo de afima. Ke ama ofan kukba mito e gbele kopomwe. Ale kopomwe ne, apoto ma uga diva, ama oto meke wonu de siyade, le nu si ofan gba wodo ha, oma ten wule kpoga o, kokoko.
They are spiritually
Wopan kugba legbagba me. Oma nya ma u o. Oma nya fang sagan la u. Azo mye de jesi be o wone na ma le li apan keke o me. Eye o gale e wom egbe. Ma u son ku agba fo. O legbagba lomba na. Nukuna are keme li u. Ene keme li nene ma u. Nusia o kata anye selama oko. Eye nene ma ke wo klore e li a nti. E la bena isi o kwe ju vome kwe eye elisa kode e tepe. Penye de kakui chabebe toa de le yijim. Sohe areku, levyo na dufum, leme beno kwa kulombana, kabebe to wukwea, nuka ngutie woya mejoyi ya mekle elia umaha. Nikuya, umafoeji se mtoha le, kwa mjeji ya meo, ya meo, tobaba e wonu kada fun mebe ha eye maufa amagasia tupo nono mo wotro wo tupo le ta kadom ti aka amoga koto be adi wo khose kokoko eye wona wo pode bisa wo le tsimle mu tsia yo male poglombe tababe to ho khusia nukata wo mko we ajiwa nikuya eye nya grondi la la fofida de biao ala tsi blisi no ada wu blan ne son le wo dome azo mi de gesi egbe abara ti ono sama enela wo le wa mto ofe gomede de som na nyala ezo no jibe yewa wono ne mala ele wa mto bo kaka wo le tenko be yewa wo ebe na mya hwe ase bibla globena mau pe nya sia meli na amam to pe gomede de o mau ko aye to pe gomede de lagbo mau dua pe pe nya chi te ma nya gomede de siline abara ti ma glone ti gede enela e glo le gomede ti amebe ke kalina do aye kekalia do numa ma hia ba wade goma o efa me eglo ba na de tugu afofu afo e eglo ba ye le fo popo troga akodi awe eglo ha ba lenka ta mamla o mala nti o ka wa wala aye wala awo ha asia ma hia goma de ade ka o ma un to le fo goma de la wom ma ka bu na nya asia ma de agbro o aye ma to te ma u kro o Asi ma yesu no anyi gbajira ekpe akokle jima fosu kede si mi ekpe na ebe plan bubu kede fun ha kake si ama tote ya ma o anyi jite le foto ta si la me no ewom ke ma u dropa nu si anu si o wala ji ekpe ba na ne ma le do kunya si o nye kolo ko fonya la mi le de ka le manye manye nye le do awo mo fonya sila manyalai aye na nyama wa foto ola akama mi ga khotinya sa o aka na mwo dawo abom ya gaten wa khotinya sa ola akama mi khodwa wa chise nikuya na gbogbo bubu mala wo ni chiro ngongla o me na ma wo glo la bana mi su na bele wa ma o mala ya ko agbe ma vo le ngongla o nyanya me ke ngongla o nto nye nuswa le da se tim la ngunye amen nya gbogbo ka nye si wawo nye ngongla oye le amati manya la blom piami nene ma yesu blom ke ngongla oye agblo ga fuko ti manya le agbelela nami eye nu si o mie kpo wola ma un to e si le eto o domelaye onye nane ke matengu afo amakuku oda chichre negbe mauko nane ke matengu awo mnu si o wamu olela o negbe eyamako elabena bibla globena enye eyamake eto egbe yire mafomafo me azo mie kpo ama si o benu owo lode nu le mayi o nke ke manu vayifo nane ke magali si gwe nkunu wo ena o o wodore ama ya wokwe sisalamaji nidoto elia Nyagbranila, ala si o dofa de ma wunguti enu srola wata. Mi degesi, be oponu abe ma wunguto ene. Elia fonu abe eya enye ma wula wunguto ene. Zamu wunguto ha ma jitao. Negbe, nye agbule hafi. Amen. En amagan, nyagbranila la no ma wupen kume. Alilegbebe, babla kukwa mefe nyagbranila o. Alo eyi de siya de toko. Ne wo no agbele ma wupen kume. Vu batere si wo su nyala. Eke mu opok beda si la nye nyala ntongto. Eye mi don kujibe. Eklo be, ale afeto glo esi. Eye nene mama o kho. Goda si ma o to ma ubo. Batere si me. Wo su avwa wo chon. Alegbebebe wo ngto fe susu ya. Ate mwanya nu si titre de wo fe susu muti. De wola o mekwe be enyo. Gake ma o kwe nya wo nye glo mu ole. Ale afeto glo esi la e. Si adeke ma ja o. Nebe nye kwe ayu e afi. Oh, nyakpo glo kakpo gbenye tia. Anno ma ufo nkume. Kekho kperoji deblibo. Kemi dong ibe. Eya ha ga sokple amonsa tonfu kwi adren. Apoto ma ume wana neke o. Nekbe de wo deye fia efe dolas tuwe nye nyakpo di la o hafi. Ek glo vena. Tia de ke mele jajage o. Ye kwe hafi. Wokwe wobube kutu. Wato mi wala oye. Gake mi kwea. Ale apoto glo esila esibena. Si mele jajage o. Eye. Afi mawu na wonu mala adifia fo dola elia ke enya nya ko ila siji wodo pi alo siji woda asiro eta elebe ameo na trochime eya ko afi gakea le sia tepela wo kui globana o si le jam le nya gbo sogbo nya pe ti go yoken eye tosisio le sa samnye bibla globe zamu ha macha le fa etofle le ti adesom o tawu machi okata nye la fisi afi manya amalaye o Emaya nye mau silenu fomto amela me. Emala nye laye wenye nye chesie siye siye. Eya ta eya nye kpobena ne amiadeva eye mau edwe. Odwe di to mau bo ble ale afotok blo esiva vantola. Beda sila le beda si chola wosua deka. Ela bena odwe dabe wako. Ale afotok blo esila afotepe. Nyafu nyaji eyata eyakle gbedasila ozu nu deka komara tonko twade sile komara tonko ade pe kpokrotela eyakle hamela wonye deka mawungunu trola sile mawungunu soso si komara tonko ade pa kela eyakle pe gbedasila wole deka mawungunu soso hame alo mawungunu trola de Maglow. Ekama, na amiade fakle ala afoto blo etila, eyakle betasila wole deka. Ke etieli afakle ala afoto blo etila, eyakle betasila otros deka. Tutu abe yeswene, eti ofala, enye nyala, ganes koko etagba. Ekama mau fanyala, ple, akbeno ya fok betasitola, wonya nu deka tututu esiai. Ele tafe. Yesu nye nyala singuti wo gblo nyadi le. Enye nu si nyagwadi la gblo di be avacho. Yetupi afofu eye wajivi. Le gwame de diamedake la, ma u gblo na wobena, nyonu lapo jitima akbata na da, eye eya ha adwa foko jine. Wona nyagwadi siya wokata di. David, ame si fadi, ple, nyagwadi la, mamle wokata si wo to agbeno ya omeba ila, eye anuti wo nonu fomle.
He was that word.
Ayayenya siwo dedego hallelujah azomi kwa fisi miela kwa kwa chembe miadu a mafonu premi amana ko lengjisia demye kwa maukakbe kwa chidudu lengbeto hamakbe la mawa tole la okpo doyoyo amakuko ufonda chitre bafo zwa zwali mkwa kwa to okpo nu ayayenya nyuela dezo lepo musame Labena, but that's sila, but that's it. Sola la, woletica. Nyala, le hamea me, le ame me, maupena no liame, after you was soy, a ball, le afima cle, and le apoto gloesi, a glonebe, timajao. Emala, mania elia ye o, mausile elia me, magulazike de, abalesia pono, kisto mania satoare glonam, pone, mabonia siaposike de.
She said, Mr.
Branham, I'm a God Branham. Ewanume le Yesu uti fun apa. Me globe, me pomo be nu de kama ko nti ma ba do nyamule. Eye wo globe, ele akopa jembe ya to ya wo amasinya mawu mama. Me globe, nya mawu mama. E globe, o nya glodi la wo nye. Enye amanyuare, ya kama nya mawu mama o. Eye me globe, enyo songo ngode ka ko fia si globe na manyi o. E globe na le Johannes ko kwemala. O globe na efavi esime wo yire Lazarus fo yo dutu anyo ma globe ta karaji twela efavi anya amagbeto kle mawu mama anya ame esi wo fadi ta kalebe wanya mawu be wo fo amakuko re chitre esogbe ma globe anya amagbeto ti dowu ta kanya mawu esi wo ni ame ape to kle akpono vie ve kple tomala aton Charlotte of Enya Ame, if you are more, I need a toddy war from a bear. I can mausile and malaque at one nabe, Siawana Sidudish. Elabana Nukae, a yakle, but Gedasila will let the
car.
Eglobe, Yaklo for Yamiel at the car, upon your lemony.
He was a fool,
and your mounting yellow, but Blubonian yellow Tilanu. Masuba, as you are, Dode Amochi, Nitol Bai. Estima mano, ama fa akono ya triawo khamve. So je gomela, nya nya matang ta jesi Yesu. Si chitrada afima kle nu mao, kle nu yi male betamane na mao. Afiti o gwala bana, efa dafu abe alafu ane. Nya matang ta goma, nu si tangu tu si khofe. Bla ton la fa tadana tengu afu abes no enao. Me yo ma unu sola kwa kwa de. Ame tinya ma unu sola pentekoste to, olo nye ve viva fa to de. Enyo novimu tu Jack Moye, enye amenyanu sifetagbo kongto. Eglobena, novimu tu Branham. Emala, Yesu si muti okoye, nena maye fe zetemele, sima okoye muti. Bede, Yemeten kwa eji sene na ma o. Pere, me globe, enyo novin tu mo, akpe na o. Ma yida kwa ma afima, sede asinu fofo ma kle ma o. Yemeto nyenye atikwa le me, pe ma le mkure ngu, keke vado Daniel me. Atisu o kwa lebe, eye, wovan keke ofe, amagade di, amesife, dafuyi abe alefu ene lakbo. Ma globe na, afeto nyenye menyanu si ma glo o. Enye duare si kpon kunye me. Azo ema fama afi nu. Ke mi dongi be. Afi ofu mutre nu atria weye. Ano abe fwe de kako dongo. Alo, awu ha. Meno afi ma kenok be donga. Afeto, nuka ewe nye. Ke me kwa be le chitre nu ngoy nye la. Nutuare tote di. Ke enye vondrola. Eye o chon tachonu yi. Sa leble mamela. Vondrola o drona tachonu yi. Be wapsia be, mousse si fotala le ye osi. Eye emekbe, esi mekbo yesu, ple tachonu yi mala. Mekblobe, deko esi adrope nye tepe si nye nyala ji. Bena, eye enye mousse si fota. Mawo di ba di da se makele mouti toto tola ji bena. Esi enye finye lolo, ni toto eye ma, mousse si fota. Hey, let's go to a fima, let's train my tail, petito tola, let's my mouth dollar, tail diva, let's talk of one on my la. What is the last time I can run on bear? Matrova, Tisia, Nemak blond train my triao, hey, ya no any claim. Yasiam, Lucio Wonya, Lucio Bula, Masuna Coco, where was the one with that Balelagodo, hey, Wonya Nanes, Yoman Rodak Balelama, oh, the canoe throw, what did Sia Bubebe, Matemu, I won an amau. Manya Nanes, Yom Roder, Akbalelama, oh, and Yananes, Yogalade, Akbalelame, Elabena, Masiamati, Adenga, the Kale Emme, Aloha, the Ka Akpila, Ekema, and Yangala, Sile, Akbalelama, Hoho, the Hameafer, Akanoi, Adriaome. The shed and Nanyagla Aade, Musicata, Kurengongro, let him a plan and Namusio Muti, a mo trocbele, et a petitilla. Ekama Esmanusia Togola, Yamanu Papa, Chile, California, Ecavado, Mexico, Le Tucson Tame, Le Aficia Fila, Wono, Photo de Mercia, and Yanu Papa Siwanuku, Nodim to Fred Softman, ma, Noida Mabea Fima, Frank Yamuto. Bakle novin tu chene Norman, nye titre de afima afi wo yi yame. Wode fotwe, kake kokokola, omanya anu siye kude mouti yo. Le afi siya yade iva yila, ame siya menon pa plombe, pa afi siya da, edi nu siya, le ale sima ou dola ma ou ngulon ofe apa la woye le afima. Bereka esi me trede du sime, eno e kpom la, mekpo yesu kristo, ba ale si tututu Hoffman ke ene. El le titre de afima, dota chanu yi, tele anyi ba kpom roda, esi siya be, e yaye. Moussa Sifotala, Dipo de Buffet, Dibla de Buffet, Betasila de Buffet, Wokatan and Mapepe, Moussa Sifota, Sidrota Tonu Ideta, Yako Pate, Sile Yi Ball Gome, Yadomatoka, the Opopotola, Mipue, Yi Ball Afima, Mistreda du Sime, De Akadekane, Yakoko, Eyanga and Male Afima, the Bipopepe, Abe Alasiko, no. Nengebe de wo de foto a me ang to dadi ene. De wo matrede a kanyi toji afi le pompo. Elebe wa trede a kanyi toji afi akwe. Ke apoto ma wu de kakwe atemu ade a kasiye nye nyuto la afya. Trede won brusime eye nakwe. Eye ema pepepe bena wo de foto ele yama afima. Ziga to si mekwe kola. Edi Tasi Hoffman, ni mekpoy si akwa tao. Ke le peyado mekbe mekpakwe, le bilife kwa sirak batome. Sokeke ema ila, foto ma o mekbe a nye afeme no nokpok bedew. Ale, le yama afisya, be, wakblobe, ma ulang tongto si mekpo lengte game laye le afima. Esi menye ntubita deko, le tepe si a sitere, afisya sikufwe ma le lakbo. Edi ema tututu. Eye, Le febla ton mekbe le afila, zifo oba de gbofen be, nye tefe. Ene ma fo de zemele, manye glito to nane, ito ame ade fo sutume yew. Igbe le vatika, wona wo ta kristo de afima, ple ge si tefli koto kli si ade, alo, ge koto kli ade, si pokla efe kla gome. Si ya didi ye, abe asibi de afako la, pokla efe nuto vayi, eleke, eye, wo yon numa be, kristo la. Emma Nabang, yes, so you know, tell her, Hella Tordes, Mopole, the Magadoka, the men, Nana, Sikasia, Nusia, and Fleur Hawa, Woody, Woody Ladeco, Hello, Nana Pomodico. Nana, my uncle, my first who at the work for Bomber, New Wingema. But to buy Adam Yam to get a cacket in our Bessiamapo, a year our hanging on with Debbie Bow, La Gossia Gome. As long till I'm a man, but to do Sopon and Wale, one top of Susuma, Eata, Mount Sober, what Clonulaji player from Sir. Mumanga, Lucy Tutu Jolly, I have Molly. As on your Pobana, Lia, ten work on a mile, La Banaka. Betasi, Flamau Penyala, Betasi Tola, Betasila, Betasila Plenyala, Wonya knew the Katu, Yagladila Nyala, Betasila, Betasitola, Betasila, Betasila, Oledka. Yes, Blabe, Nang, and my word, so Rodi, the Mutinola, a Kamamiga Hodging a soul, and Yomto, and the Shadda, Clever Betasila, the Kakole, Matae Ekbella, Oma Hua, Maupe Toko, or Wajisanao. Labana, Oma Lona, de Maupe Bedasila Jew. Oma Hog Bedasila Jiso. Daka Messio for Maupe Capos Maniela at the Lagis and Yala, Lucia to Duagla now. He won Poco, Maupla Siala Bebebe, what young to the Edica, Daka Omelet Pomo. Nenamatu to Elia Bankuna Siria Topa Avalogula. Nenamatu to Maupanankuna, Jima was a sorted lady, a lot of the top one to Duvafang at the Fetolan. Nukawayana Noa, Watomiwala, Atula, the Kabula Pam, the Punkun of Buddha Maupan Yaklan, Bedodolang. Numatu to your bell, Watomiwa Walaye, the Noa Club of Fumala. Nikuya, Numaket tutu, Lucicum Amolela, Yanga Nusi Pepper, Domra Miawea Miele, Lucy Yama Mola Bert, Kukula, Yaumia Yona Berga, Lucy Camayona Bergala, Mauyona Ber, Adafajaje, Aye, Lucy Camayona Ber, Adafajela, Mauyona Berga, the Cognac Pasaga. Yes, Christ
remember, he went into his secret place.
Mi don kuji e ide e pa la le mau pa dodon to mau pa yoyo le mau pa nyaji eli agede e pa la to mau pa nyaji dodo ple yoyo sile pa akbechila me pakle de nyalanu na e mamenye ale tiene gana de meula e kama nye mega nya ale simi agede e afime
o and notice before the drought begins. Elijah Afina went into this place. Gomala, secret.
A glafosia kena epengi. A very high place before the church started fighting. A church is called out. The church is called out. The bride is already chosen. And just waiting before the church. Wole la lambe vondodro la na che gome. Ele la lam koko. Ele ma upe ndudula tum. Ele gome kpom le ma upe ya ira ume. Ame si ame si le do kume la nyabana. Mye pitade e boten. Mye le vondodro fe gafofo la me tututu. Bora novin to Banks. Le mi ngutu gede si o le afisi a tien si ala. Mi pitade tomachi. Bemak bengdi. Eye me di bemak ponu to tomachi le kosirak bengdi si gbona. Ne a foto la lo. Bokore de fia gande, enge nane si gade ngo wu, be es tese nambe, mat blin di, sien si abe enge ma foun le engu o, ya ke ele nambe, nikuya. Ke enge nane si banada si, le katia game, nwo acho, e dede bubu yome, nikuya.
Oma
si jo 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 gbede o, el abena, ale a foto glo si ye, ame de siya de le miya doma afisya, si le nga fokaji, di akpena no, Matisse Blobana, Allah, photoglossy. Nana, no, I left Lale. Elena, Yakaka Balo, playing at Jojo Balo, Mutoha, what the buffet ben, and my Omanyanuka couldn't walk a town to you, Gake la Wokui. Omanyanus, you and yo, Gakala Wokui. Missy Wanyala, Yatafu, tutu. You're not the letter to Afisia, eh, a photo of a dollar deeper, the market, Blaton for a ton, allo, for a quarter of a shake, Blaton for a ton, Mabumye. E diva kek blonu siya woke u wola. Medogo, eye a megede o noto ato le a fi ma globena. E siya fe gomede, Billy. Me globe, menye nye tae u, nya wo tae. Me kwa e jiste, nya we me kwa e jiste u. Eye, deko me son yingo. Eye, kwa la glonan bena, e globe, Bobrom Nelebe, yes, the Sukuse for Adrekura, Yele, Yigereka, Katam, Adakio Berade, to Colonel Lao Clutch, to Lao Clutch, Yaukla, to Aukata, Tamaha, oh, Grobe, John Mangrobe, Nematang Lois, Yabo, Umladen, Yetipung. Azon afi, pepla tonfo eton megbela, nusio kata wogblo, la fafan me pepepe, abalisi wogblo be yawe ene. Mawye, eye ema tenwa tafu, lia efe nyamede asitebe. Me, iga kedye si akpo gbede o. Azon mi dege si ben, eye le mawupo dodo, alo nyanyadi lanu, mawupo yoyo, ple mawupo nyalanu. Eye, woyi afi kudidi la che gome.
We know that judgment is ready to start.
Azom yenya bofon dodro doji. Esi me titre de toati ko makbela. Bavin tu banhut. Esi le titre de afisiala nye son notoliam. Doni makatosye siadiake. Alebena. Esi na tumia ko ko sedo kena ko dodora fisi le gome chegele metiawo alo. Attention bonhomme. Menon gana no bin tu ban viel azon lame. Enom. Mesu tu ba chole no bin yonu rubi bo esime eya no dolemta. Ke ele yonye magbona. Magbo epan kuma jesi be ebian. Metrapa magbe. Mesu tu ba do ma hi toile ya se nevie. Ale mesu tu ba ma wodo do do vie. Dire kale de maojila le toaji ale ya tutu la le afisi tutu tu a foto foto la fala. Nye kuta afima lo foten. Afisiri wodiva anno le tivin ade oba yi dongona esia eye esime lia yi tola jila ma upo gbogbo esime me troko ke po tola tamala egbo bena so akakpema eye na gbona ebena alla foto gbo esi nya po ma upo nti ko kwele ka popo vesi ogbona la man le ko me do asira to pela ko egbo be nothing to bang nimenya nka nti o me jere ya me egbo be alla foto gbo esi ni le mau fong ti ko ko poge e globe rubi glom ne lea ma globe o ne ma susu ba sia don ya reke pli o e da nge ban sa lo rubi o alo a me reke le mi adu ma o ma susu ba bo glom ko wala ba ala a foto glo esi na ne gbona jojoge e ye sun ke e ye mi titre ra simala a ma o sogbo azo nge me ga nya ma ne ni no afima fitia o nye de a ma wie ve alo a ma wie ne alo a ma wie aton no afima Katiala o sofa de zoba gbonye globona nothing to brana e globe nya nkoenye a simasi ale klale e globe nya amasi ode asike wole California la domotorka e globe e George number medogo amaga Douglas Macruz e globe me globe nya jijo number medogo eye menasi e globe enyo azo medibe mabia nyade wo ebe Roy Robertson nya khonu dile afisia nothing to wood Kerry Clay Billy Ple o, nabi mtu o McNally. Ple, ni maganya me si o kata no titre de afima o. Eye me, e globe, me tibe ma bia nyade o. E globe na, e apotola na wo mte ka kpo, ale atogwia. Me globe, en nabi mtu, kakede me ba afisya ba ma no acho, kele numa kbo vie, ale be ma jujo. Eye me tanku godo, ale ke, katya me kwa doktor lo lwade, si le ekpom, globe na, bubuto makut, asuma sosyale wo mfuji, eye ma jiti o la, aden kule mena o. Mokpok bo fo fo song dake nyemeten wona na kala ngu aye metrobe makwe mokpobe tukam tiele nya sia diamdo o doctor kulena ukugo usoba ibe masoma so male wonkuji nkeke mama fo afo gawideke aye wo dog gankui boade mokpobe susitaela nyang dokutula ta edo esia o wonkula tae egbona obe Nkula gbona gbagba gena o eye wo dasi afifa fama e globe letefe ga trobe mazon ato ake ke mele sofire asi eye medenku kasia makwe wo titrede afima le poem epan kujiko ele ke klem magbobe kake ala foto globe si nkuma mele gbagba gena o le kala tibani mala ni pa premier dade atengo akponu miewu nyang tokple amare siare sile kamia me Meten eye ma kwangon tiare sile fa avo ma fowi la dem eye wo hepe koyo koyo fa akpa de kadaji e globana dinye na kono bin tu branam la blone bena ne dogbera de nye afota eye meden kuko afima eye nusuado sile aban tete ne la do da fa afo wo nti pedo me globe da wo nye nyonu ti fa tanafu Vinya mikoya atina jola egbona obe na pomla na namato gbarade ifa pauta ntete swede ofumavi dore fa fonti edibe ya kufanyi ebenya tefe mababana blonebe maga hanu o avone kenken meda atido zomele tefema kasiya mesema ufo gbonu glob namba na tera le moji kaba robe senti tere atima esimenya be enya meti da fakotala musonya akota re fakota maglobena no bin to roy there black kaba na yidabe maglobena mukanya noa maglobe tera le molachi sibe eye madasi zo somen sonya so fila davi droche sonya kuku eye nye sivado mau pam ti kokwe idi le yalime se katola fa akpa de kada nenema eye wo se tien ko bubu de pe akata nenema la atio potame da le tefesi ano abe afo kekle eton ene alo aton ene le nye tame e gogo yi ti de fude nenema e ga wo ake ke e bazi gozi etoson megbela e ga jo zi gozi etoson ka bin su bank so ba ke globana Numa fanya glom ne no tan. Ebe eh. Eben kawenye. Mebebe mawe tele yali men. Nyemenyane etibe makblena amawolo. Nyemega gble o. Eye me yida do gberabie. Ele ukrona mbe matengwa gblena amawufa. Mebebe. Etianya bondodro. Si fogetoro fofuta. Nikwera ekbe. Nikonu tiba cholo. Kafuko fiyande o makbeda. Alaka ito. Eye ason nwakata. Le ditim de to men. Nye le gengamda bondodro men. What so a man will love? Gaka Tana Mau, Nudu Aglala, Lemiasi, Niapa Mandu, Timutimela, Akado, Yes, Christ, Opera de Sabre, Domino Fla, Mandova, Lenka Mulesia Woman, a sea, Le Pedromian Toro Pichi, Le Epe, God Latina. Amen. What good am I? Elia Kedem, I see Kudia Fat, Di Anni. Akana Maube, Mielama for, Afi Pondola Nava Di Anni. Titiania, Kudoto, Kedema Fai, Adol, Roha Maume, Akeda Christome, Kudoto, Kedema Fai, Kame, Nakos, the Toba Fant, the Shade.
Then he was called.
Allow you, eh? Hey, you were normal, Akima. Don't we bear? Much to let off whom I talk, Bedo. Pasteres ma mawuye afiko aye ti kudidi la yina enugala aye tui le atima yide akosifeme udegesi aye akosifia ha aye akosifia mede ha kleti makoseto te khola la fetesi le kudidi yila ma o aye ta aye dogwe aye eliya be wafo akosifia de agbe tatali sua de kwesusonawo sua de tinu O kuro pete pete, eye Elia glone ebe, so enan bagbo, elabena, ala poto glone si, wazela maji kuflo, eye amigo ilaha, maji bolo, waselek betiko yehoa, adoti de anyibanji, ato maujo banfe, efe nyala ado banfe, nidege si, wana na wazi ame, siya yisi wa yibe ya kuwala, wana na wazi ame, aminona kwe ame, siya yisi wa yibe ya kuila, Nukanke, wala doli Kristo tefe, le wama me vo salame. Ele be watu tela fe aduna sopepepe, be watu bleku de siade. Wasi afe kuya de siade, wat sopepepe, nusi fiabe enye eyamake esko ekbe yide mavo mavo me. Enye nyala, esinye akdebolo, siklo, de desiado be watu kpe nyala chi. Enamake okale ekbe honye o. Ena makaye ngbe bena agbebolo si de vio dunala kula maupe beda silado be wale ode asi alebe wanawachi agbele kudi aleke wano ne eya mala titrere mia titina egbe aleke wano ne anyebe titrere mia nkuma fichila adeso eye wa wonu pepepe abale si wo wele nkeke tio ma wono anyibanchila ene betola nyen betos rafa akpare numa ke zame hanye na kristo dosio wa malala mia uha mia we ken nyalae we ekplana mi bena nusio ye wola mia uha mia we yaka dege sila fichia ha bena Nenyala le miyame, kefanami, abe ale si wopana eliyale, nketema me enela. Awa nude kamake, si wotsanva yi, anyimi kle ma wufe, nyala gla si wole gla, de kikiyame. Oh, jide kake la, awa gbeda si la kle, gbeda si tola la, wazi nude ka. Bogboma nududu la sokbe, eye, adui la enye fiki la. Ken ya doma amesiyame, ate mwa pogo mele nududu siyame, ne miye di esiyako. Ne miye lombe, miye sirale, gafoko siyako e jima kose kata gogo. Eye, ne miye le klalo be, miye ba kristo me. Ava feng bedodo lagbo. Kaya midon kwe feng bedodo waji, le malachi atane, luka tali adreku biblaton. Bakle Johannes kokwe ta wie enne tukru wie feme kle ngolo kede yo kali wate mo ayo la Joel ta fe tukru black to bo enyi bakle mi yo kata woge wole la allo ta fe tukru black bo enyi e bum nu sio woge wole len keke ma mlesia o ma bakle ale tinya glodi la gbon bana keke li anno anyi len keke ma mle o ma ale sie mi sia ade soin nu sie wo wola ngongolo kata le asitiam nu wu keke sia o Emala, Christo, Nemia, Tema, Lamia, Doctor, a Yamme, Azokola, the Ferramala, a Kamamia, Temu, Akinu, I have four mountains, you know, Claire, a manuva. If Nemia let Dolamla, your Afima, you don't put it there, Emma Sala, Elisa, your le woman for Sassi, what to Magala. Nous sommes Christo, notre porte à Rosilapé, à Fotavola, nous sommes ici, à Macabé, à Yoto, notre diplôme à Tréo, notre trompe à Tibé, Mawetoy, le signet, il n'y a pas de la fête, Bobon. Nous sommes ici, le Béati, à Simo, au Moulin de Jubalatia, Tela, Maudola de Jibal, Bobble, Womaket, tout, notre totalité venait au doux. Hey, let's Yamagala, the Ticola, Egana, Gaton Alon, Ega Fuake, Eye, Oga, the woman, my friend, Tatali, Gede Uvene. Allah, will ye let Tatali Maupe, Mister Domete, and get a blood Nasson, Mustiko Quena Mau, Eyanga Yamake, a talk, a gayed ma for me. Oh, I like a bemiel lawyer, my Bobomanudu, let a do ye. Mangabawa saw the Viope Apollo and Avo. Yes, Mokwana Namana, Yonu, Sirofenik Tolawa.
He was
sent to the young Toto Bo, Nenamai, Aye, Wawa, May the Trossbola Bo Prow, Kazo Ekbella, Tabasco Trossbola Oda, Lofa Yame, Kesiama Sode, Yaglavana, who can take the Dastilama Yide, the first Gasiao, Lamahagao, Abel Komahatonko, Yao Duma and Omaha.
It's not
Manya open Rubuyo. Manya nusia maoyona be ghamela fen duduye o. Nge tola fen duduye. Bokboma ndudu. Le azagbe nyi tola chi. Anabe doma aduo. Damina wakpa. Nikuya. Nikuya. Mama tenwa we o. Gakena drevi o la. Abolo wenye. Agbeye. Yesu Christo. Tinye eyamake etso. Agbeye de mafoma la ye. Nemye jekbe dodora fya gome fya o la. Nyeva chi mekbe akpa. Et à ta mina mia de mia feta auto 5
ans.
Maoula l'auto, nous doudou la le edoui, bogboma nous doudou la. Nana si mouti de kama mangana na kekudo o. Alem yese, ala si mia feta blan le samame, alo le gbemak be le samaria. Assisti tututu elisa ha, zon le sport ke globena. Bora, zamouma chao, nekbe nye kwe ak blen hafi. Yes, when you see, Valet Chitre, Simake, Kele, Nyak Mac Blomna, Fonsolao, Blobana, Nutella, Nukan Tima, Duno, Adombe, Nududuadele, at Sien, Yenyao, Babala, Afatola, upon Dudulanya Bear, while Maufa Lolon, Aleba, what the Maufa, Dora, would go up for, let up a gaffo for Lame. Ella, Sima Bear, Yakweba, as Wawa. Nemawana, Nanaka, oh, never Nusifonia, Toksiam, Hokola, go, Nusifola. Siamla, a Yama Wana, and Kapofo, the Namaka Wagala Egbe, Amala, was the top of Bala, was the top of Mutilala, the Gomakom and Rudu Mamma, Bokoman Rudu Mamma, Esimo, Amasio, Song for the Nepula, Mangana Kakudo O. The Kama Mangana Katon, Rudu Siang O, Fufo,
but your
Gake, Wohamala, Wotukola, Ziofung Betola Lone.
We have
the healing of our bodies and the doctor's faith. We have the healing of our bodies and the doctor's faith. Si wo tona e programme la, le dofen gbedadi na efiasi o kwese, le nkeke mamle o men. Opo kpere mi angbe, nyanye de bisi o khona sena, la bena nu siam le bobwena, o se tou. Na wa pa majro, ma u lonwa, nye biele yesu nko amen. Amen. Mekwa se be bili blona mbena, ye wo ma gedora metagba le viao, ne amede ak blongongo je titi le gedora metagba le vi, la jinam la, e si akata kwe me hiya. Yeah, that's okay. In any other day, the car, I told you, Saturday, see me up free, Lana Jagome.
See,
I saw Atenwa Nebe, Wuwa Nouveau. I saw Na Masiame. I know, Nikuya, I give my one, Miss Yako, Nyame nya ne miate ngwa we alo miate ngwi o. Alo bongula ya yo mo ba fiam ko. Ino anyi po, mekle na na kana nya ya o. Na anye be mi afanya glokia jile afi. Alo bongula ya ayo amowo ba fiam la, mekle na na ka o. Esia de sikeko. De ko mele gbo ko kwela sinu pom. Mele sinu pom be. Wa vle nya ki fe gbo fa me de lata. Novin to judge right. Mo ko ji solo. So ka kan yede bi maka si ma ma bana mi akola fo me fo ke de wonya si. Te do ato fa bi vu to suya ma o jenade atiji la. Mega kho beda si fi aji se kokoko. Mo kwesene na makeko. Esogbe, mo pobe wole magbe afi jiramdo na gedura metaflila. Esogbe, gedura metagbale fitte. Nomba de ka eve eto ene ato. Nyo mi zova titre de afi siagba. Nengebe ma tenwa tola, evo nengebe na tenwa ko si jikola. Odomato ade aba aba ko. Mukajo. Eh. Mhm. Gedura metagbale vi de de ka eve eto ene ato. Azo mi de gesi mi amasio ti gbedara metagba le bi malo azo atapo ti 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 ya ni maga wa gbedara meta fli ali ato gbe po amana ni edon ku dodo si mi kho esi me ni etu agbado de official aji e gbo bana wo nya nyu gbo la fodo ma gbo ba ma nya nyu gbo la o ebe wo nya nyu gbo la fodo ni ku ya la bana ga popo li gbona la Avatro, gafofo magbona. Esogbe, azo, nou siyamela, eyamaye, matengwa ton subo subo do ebe, alo eton fofu a yi de du o, pro la kwakule nyanyue kaka, zire kama o. Matengwa nye nyanya glondi la, eye do hi aga nye pro la ha zire kama o. Mikuya, ela bena wonye do vovovo o, subo subo do vovovo o. Yake apeto la to nu si ma wo le nye gbeda si amela nam. Yake ek blo le ma ime be, wanya nye gbo la fejo, na wu wo subo subo do la nu blibo, en la bena kapofo le babake, esime ame oma kon fafia si de blibo la o. Yemenye e ya edro jiti siawa, oma ka tonko upo kama de siya de gbem, oma ate mwa kon fafia si de blibo la o. Ke bon le, ale si tome pye o nu la, wafonu se la o nu funa wo do ki, eye wantro a yigli wo bo. Eye wawonu kanjo tuwa abe yambre, sple yane, mesi o chitere mwose ngunti la ene, ke opo adabake je la jepa, mikuya, mikuya. E sokbe, o nyame son la o, mikwa ale si yambre. Ke mawu si le jipo la nyabana, ekisya le akbato la fe, jokwe jikwe la te, le afima to, keke fe, akpere ka la fa sheke blato bo tombe ke, wong mwule de bibla fe akade ji, yade afima tututu. Jipo ale si wo weda, jipo nou si va jolada, ameswa la o son, nene ma pepepe, e blobe, le asila wong, upa daba jije la, adje fa, apa ale si yambre spe yane stodjev, de go kung ene. Nyawe nye si lenke ke mame. Ale mekpobena, kamela esimenye no jokwejikwe la dimla, ame o zion de vwo, fwe votro ngu le afisi afi, de wo le chitre de akbado la fwe gli wo ngu fukla. Yegwe mi va dro esi. Obe, esime wo dro jila, dusi amete o globena, le leti akde mekbe kola. Nyawe si do la de kakle, pe ni enyi pe kwe nye galemia si, na akbado si afwe tutula. Ujira rope, do la o, so nyame koko be, tepe si a avazu ye. Wo bo gira do pe kaka ha ezu alekpona maupa alewo kokoko de ka eve eton ato ade adre enyi sheke ewo de ade adre enyi sheke ewo esogbe azo nye yehowa efanu nyamto mawuji sakle kali bena meare kena ga pakwele nye asimao Nikpole si nyatora mengua o sogbora. Koma hato nkwa de keme de afiete o. Hami ade keme le ape esi aine le dukwa me afi o. Meteko si adeke me le dukwa me alo bubu adeke si de afiete o. Ame siame titre re nyonro le time si atobe ngouti. Ame siame titre re nbubu si au ha ngouti. Kekado nyengto nyefume a gohaji. Nyengto vafo nye dem togwe itade akoji. Eye esi mefote nye awode kotoku si oto akbala wemela. Majova chi New Albany, Nenemai. Yake afoku fuokla mavo me, matova do koko. Amanuwe plomdo afi. Mkuu, kubla tovo adefitia kema jitiola elebe matotola. Amanuwe akplomi. Nyeno afi makpofe akpeo hedo efoka klan. Mau kafun keke ma vademi hu esi nyeje agoma o. Oh, ala malo Yesu. Awu kakia katana. Oh, esokbe. Amene nye me, Atika wo nyema da ewo do. De mi aga tengwa kho gede wo a. E sogbe. E ka nyema ewo ya to e sogbe. De ewo di de bi ato. Si ta ti sinyele la. Ne mi atengwa to afa kwe la. Mi va do de eme. Nuka magblon. Hein? E sogbe. De ya to yi de blafe. Ego. E ti ananye. De ya to yi de blafe. E ka so ame wo. Ye kwe. Ye kwa kwa apisi. E ya to te doa. Ye kona ame wo. Kona ame wo fun akpa wo. E ye miya. E sogbe. Azon miya po su su katana na tinye. Ye le e yi fun koga wo. Take azon. Oh. Ka fuko kaye ti. Eyi ka nye si. Ma ma dibe amasiama na lon afoto.
I wish that we could all just
ma ma dibe mi kata nya ba do do fo ma.
Be nya tengu akpo
tete si le minute siama.
Let's try it.
Nina nya tikpo.
Give me your attention.
Ito mi apo su su onam ko.
What?
Nuka nuka mi la ko ba chen le afisi abe mi awo.
We are placing God's word.
Nya to ma ufo nyala. De do do pomme
elia ha wona na make
eso itola tame esi onya be mawe doye be ya we fo magbe e globe azo mi na mi de po anya ma se nya mau mau si do enu ple jola na nya mau e ye trust bola o si wodo kwi o globe na enyo kakare ji toye pa o trust bola o nya be na jomele gagago e ya ta wo doli sa yi ji kono na ma ya ka elia nya be na agata Labana a hong te gato a photolagbo. Yaglobe a pong te gaha. Eh, maga. As you don't walk at the domobola, a globe a photo. Mawanu seokata, the water the danu. Cassia, Jola de Afi, Jajame. Noel Maupon Yade, Afi, Yaden Yajila. As the mamma for do, whenever we are poor, Nusuabo. Deco, Yato, Asiobe, Nadonwad Afima. Can a carajibe, woe yoyebe, Yatredo Afima. Ikuya. Na wo yo wala eya ma akpon susu agbo. Azo mi adoli, yo aba to flisiame, anokpe domda. Azo enyo esuso vieko, nya do glila gbo azo esogbe, be fiana je gome. Azo gbala, na gloko dola, fiade le khwamala, ame adewo. Ame nenye la fisia sile dolame ye gudura meta gbale vioma le wo si o, mi do asireji. Nikuya, le afisi afikului. Azo mi nyabe, ne mi apoto, eye mkwese be awe ha. Ne enye eya make eto ekbe ire mavomavomela. Owa gododora flio, ama uva ebo la gosu somme. E dode flime, ama hao, e kasi ongu, e irao. Nene make eto teriade yi ipo, blobena, ama ke kangunye. E tanku, blonu sita nyonwa, ka asiengu lane, eye wo blonebe, epo vusisi lafo, epo kose la di. Nuka ya to nenye be de wotroke globe enyo ne manya o afoto musiale ngunye tefa jiti maha matenwa famu bede matenwa famu bede nuka e eti woglona nyonu sirofeni ketola bena le eti eglonya siata bobo vola dole jonyon vila me nuka e ne de woglobe enyo aso afoto ma matibe na we alia bungu Bobo vola akpoto anonyon vila me. Yake mokoko no estivene ye yila. Yakpo ye vila abe ale si wo globe yakpo ene. Azon eglona mi be. Ne mi atengwa akwe sela. Ne mi eglona to si abe teda. Eye mi akedile mi akwe jima wola. Ke bo mi akwe sebena. Mi si mi eglona afama la. Mi akwe. Ne mi edok beda la mi kwe sebe esu mi asi. Atwe anami. Ngbedodo ka nye si. Azon raro nyanyi gbefan de la ya, mekho esia se kura o. Azon ayire votu lanu, akpo kwame, alo atitre de afima, akbabena, enyo, esia ha ganye memle la koko ope rade ko, eye wajo. Ikuya, ake men nyabena esia nyan dudu agla la o. Men nyabena esia nyan dudu agla la o. Nu sia o le agla di. Men nye o. Ewa, ewa, ewa nblani. Su si le amama, nyan mblani ton kwa gbato, ewa men nye o. Nikuya, esia jovong to. O, ma u, na matre kukuna ema, kake emega nabe ema nonen ema gbede o. Enyo na mu ube maku, ee amega, uwe si ma wanen ema. Mekikuwa miyadoma, ame siya me aji, Matina na mau alo wa ke ason mau do nu sia o pangbe nami nka ka na mle o me malakia tane o gbe yesu kristo adiaba e ye wa troe do kristo ame le ame gbe to pangu tilame aba ale si wono le sodom ene siale tefe ekro be ikeme anoso donfo no nomme eye wo be ele si ono le mayila amegbeto bilala de do kuya fia le nkekema me ikuya amesia si diva le amegbeto po no nomme esienye elohim ba abraham gbo afi ngbedo do fila jo ikonu ti onye da abraham gbo bona enye mawu eye bibla gbo bona ame eto onye va egbo o somo mudede le de wo pa wo mu obobono anyi ka dunu abe amegbeto we ne ke yesu globe le yi si tututu kikama ado so don fo no no mamela e kama amegbeto bila agade do kwi afia ake menye mawu bi o amegbeto bi nikuya ade edo kwi afia azo de jesi gbere nu sinya gbodila mleto glola nti oda madonya gbodila elia do de mi eye wado de dio pe ti odo atro de popo wonu nikuya me da ti ade ti agbogbo ama aba bibla gboy eye ama gbeto bila ano adoku dem tia lenkeke mame eye lenkeke maji ti anya kame apa agbono imamle apa peku yila dola atrelia la wa de mau fanya gagla wo de go wa bunu trenu atria wo kame tia wo fanya gagla wo kle nubu bua wo ale si wo pa me kle esinu ale si nu si ba jola nikuya o manya tia wo Yesu globe, Farisi ton kwa gbato, e globe, nem kwa gbato len kwa gbato klom la, de wa klove, ma yeda che vemwa. Nikuya, nusya te amomo kpone odo, nwa fanya la la nye nusenu mau, ama mau to meto de kya de wo do do wa ka ide eme. Ke ema enye nu agla o to meto de ka, ma nyo le mau ntumo. Ekuya, tokali, ekuya, ekuya, ayaye, Yangan was the Akumas, Yangan, Nuagla, Dometorica, O Wadodo, Aye, Mikuya, Aye, what do the mouthful along my blibo? Care what clonulas, Yaji, Lenu Wunka Kome, Aye, what clo amo, Manyadro Tadej, Hosso Fle, Comara Tonko Bo, Kabung, Abuba, Nyava Vantola Bo, Aye, Nyava Vantola, Avana, Amerato Tuadeco. Eye amegbeto bi lala de do kuyafia lewo dome abe eyamake eto agbeyire mavamavoma ene o miato o melonsia melona be mato eyamafwa degbe melona be mado koko eyamale amaunkume enye nye le koko doge o enye gahoho e koko le koko be matengu detamene o e gogolo koko be matengu adro goma o Akaka la bebe, matengwa kpa asidu o, gake nofele wojime, atengwa kwe.
Won't you receive him?
Dema kwe wa.
How wonderful.
Aleke bebe nye apeto nye nukunwe.
All right. Now,
Esokbe.
Let's get real.
Azo minamia zido dwikeng, amesiame.
Now we've talked about this.
Azo amye fonutoe ngusi.
And now,
ke azo nusi lenwa me nye be. De wo nyenya tefia.
Na maybe some.
Aso do ma hi amajura de wo an official. Ma globe nenye be nami. Nenye be Kristo nye ya make to agbeyire mabomabomela. Nuka wa wole adaba popo siame. Awa nde kama ke si wo wo etima wo no official tala.
Ele
tefia. Amawo popo ta aka fa utoga. Ke atro abale si wo wana nyonu si le futato ene. Ke ega wele ya sibubu oha. Enya ama opo susu azo mi agbobe le watenwa yodoma
efe
nya agbobe ewevo ha huhu kakenu tile malanya be wade doku afia be yele afisia azo nenye be tena mi le kojogwa ntilame le di kristo si popo bla ton po ton sota di hofman tala eye vu le tim le fe asi blome le bubo okangla katakwaje fe abite fe ola muti kpedo la ni malonde ji o pao pao Pau pau. Nafa e antola, nkusian kwa kwe, adesia de afweme, eye abale si jikajo, dona, le jepe, e yinade, e torofela, nenema wano, mikuya. Nye wona konyi nikle, kromama mao pomejiji sana o, nye kwe sebe, mawe nye nyala. Gake kodo kwide ngutila me, se kwa wo ngutila kle nye ngutila, eye wo nanuna na wo wo, nanuna na wo nye ha, eye tone namuna na wo chila, Wade do kuyafia, esia inye ndudu aglala. Ma kure ala sibekwe ha, wade do kuyafia to jinyengu o. Ele na mibe, nyakwa esia ase, elebe kose. Fe nuna na ha, nano, nyasibe, nyakwa esia ase. Nikwa jisia. Ke azone eya ade do kuy, de gole nono mamela, de miyakwa esia asia.
with all your heart.
Premi apa jibli bua. Nya kwa jisia. Oh, ala gbagba wonyi. De koma la la lam. De koma tote be makpo nu si wa gbolala da. Ami ara nge si titre da afisia. Ne makpo ekpo penya le nye agbama o. Ede aba ama si le sesien khale la ma sema. Nye ene. Eye de oma hi ha. Ne na mai nye nye manya o. Ka ka asitre da afisma. Azo ma tenwa yi adada aside ama machi. Atok berade eta. Abja sebe ekwesia. Atenwa titre da afisia agbro na mbena. Ma jibe na tok berade asima si adeta. Eye nye nye ta do kofebo. Ta le duye ma tradi. Doma bi le doma nam. Alo na nako. Eya eya. Nimenyao, ate wa gwane namnuwa ufwe, desia defa. Maklobe sobe, amega mabinitu, atanya asile chiyo. Ato kwe dade tau, esi a enye nusia sobe tututu. Eye enye nusi tututu mye wole akbeno isi a wakata amevayi. Ele tefea, ya kemi dongi be, yesu blobe, ato vovole yefe vavayi tututu. Abale si onole so donfo nkeke ome ene. Eye amechi vaye kola, troye fe megweje akbatola afisi sarale. Eye wo globe asoma nye Abraham o Abraham nikuya enye Abraham nka kesivai kaka to gomtega eye apotola krone bena matro unko ke apotola nye sie yanto na makoto pontilame ele nu dum le nu nompli ebe Abraham atika strong sarale sa a ra a menye sa a ra ra a I o adongbe ele agbado mele wo magbe ebe mavagbo Lenyang besime do po blava vo aton va inu. Ke sara konu de po medie de dame. Agwa bena sara konu la gba dame fisi la. Agwa bena. Ala kanu se aten wa va me. Nana tuto wa na magwa. Mipuya. Nana ko. Ye ko amaga. Azo agwa bena. Yesu tong gba bena. Ye. Amagba tovi la. Esinye nyala. Kwa se ajisea. Ya valen keke mamle ome. Ade yero kuya fia le yeyi isi me. Kike me ano abe so donkple gomura ene. Ikwe sebe enye nye tefea. Bedodora de kale miya si. Nya domato ade ole ego doa fsima ami tok berad. Nem yak pobe na ame kotobila ganye. Eya make eto ekbe ide ma vomba vomba maha. Ipia kobe enyi maha. Aklobe. Afoto. Ame ame jesim o. Gake me nyabe. Enye eya make eto ekbe yire mavomavome. Nem ya kpora be de magbule na o maha. E amega. Azo mi kota chi seku.
It's behind me. It's a child. It's burning up right now with a fever.
Ele magbenye. Deviade. Ele asrado. Kekhoto vevye fifila.
The little girl.
Nyon vi suyade.
You're from out of town.
I told you, oh. The villa domaledum.
It did.
Just
believe.
Where's the cool? I saw a man and Lucio Plabeyawa.
I've never seen that person in my life. God in heaven knows that.
Yamakpo, a mamakpo, and yak bemo. Mousila jifola nyen enema.
This man, you're
still a fishella. Eje sibe ese fa eye la masene ene kake kpobo volila le eji la fima etia pia bena na ma u makpere nwola ma gatenwa no fi etepa la didi o
got cancer then your lung
kansa le mu ele wo jofito me
now the son of man is here
as no amagbeto vila le afi Agbade le eji le pechi me kude ngu tufi ade ngu. Devi suya de, ele tefea. Kwa sebe ma u ate ngu akblon usi gbleto devi ma ngu na ma. Ate ngui, ubuda me doku suya de le eji. Ye eje abe ajigbo fono nome ene. Deka va eji, va ye etefe me didio. Esia le, etefe, ndi siyai. Ke wola ekwe sebe ele be yano agba ake ngu tufi la. Eye, de wahaya.
Where's Charlie Cox then?
Afika Charlie Cox le. Afika wole. Charlie, afika nele. Mabuba no afisia afisia. Ba afisia Charlie. Gary, afika nele. Larry, ele afisia. Numa ke ele bia ngutu viha wom. Nu de kama tututu. Afika nele Larry. Ba afisia. Enyo yenye si. Nde kama ke no mtu visi la afi la hawa kwa kwa dada wenye kwenye vevio ya roba ila na ila afima eye mtu visi wesia atunu ibo eye wabuda dokui abuda dokui eye wakufa nyi ajigbo ye makwela mtu vila ngu kabia maubane dagbele ngu maga wekwa gbede u fufu enye ma dada ha no angide afi ade la fifia eye mtu vila ngto ha enye si adon de kwa se se amaga kwena olari ekwese amaga ipo maula na wena ohajiro eye wohana no agba anyide bila mauna irawo ninamya dogbeda maulo no akpeda ngu melegbedom dabe won blani kwa 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 amanu baba na no aji eye wayire le yesu fun koma
go back to Louisiana now happy praise God for
you amen tryde Louisiana azo jina jo na kafu maureta
oh yeah. You're from Louisiana.
Oh, eh. Louisiana toy, a carriage toy. The Lake Charles ball of
food. Yema, if we are.
I think while I was Suazon.
Praise be to God.
Kafuna mau.
Well, you're asking for a good thing.
I know. Elenu nunya de biam.
You already have a baby.
Ediba ya jivi. Yola sio koko. Vie ve, kaka ya galabu buji, kuko maula na tue na wo juro na vinye nyonu. Baafi, majibwe ma dasire jioko. Maula nwa, sonyo lafwe jimejidila ne, elabena enye nusiche, le Yesu funkome. Amen. Azonke ina jivi, maulu nye maulu tome nyoto, niko ezipia.
He knows all that we have.
Enya nusio kata hiyamila, ne miyafwese. Anna miyafwe hiyami pepepe.
He said, if thou canst believe.
Eglobe nemi atengwa kwe Mena asiwo le afiade po. Nime gadro nku afika yewu. Kake mena asiwo le afiade. Nime tengdo nku eji tututuo. Kake mieno afiade. Tepiade le egbeme. Kake nime ganya afika wenyewu. Kake menye afima taye alonu magbloge mieba le afisia u.
Eba afisia be na tulo.
Alo na dogbeda. Edibe. Mato gbera de amabu buare ta nenemai
he isn't here
George mala afisia o ele Georgia ele dolem
menyam
tila me doko lam wala o chakele dolem le gogo ma ha to ga o fabie
kwa sebe ma wa po si agbo le si e chitre neta
kwa sia ba fi be mi ado gbera de du ma wulolo wa ji ti tila ntu ti afaji mala ne juro ale be ne ayila wa pontuma wa no at farm de mawudidita
e
yesu nkomme me biele amen ma una irao maga kadiolo kwa sekle wo jiblibu
how do you do
a fonya kemanya de medo asira be manna atio ati edo asira o
ke
demale jesi demna na tai
the shadow real dark
bovoliade ele yibo khinyrongto e ya tai menya bena male wasila e kama makpo to momaji ekuya ke kasai
you believe that God's able to move it
akwese be ma watin wadida
on your breast left side
ele wonno me nyameto edibe ya troy carolina akafu akoto be yepo do yo aloa ekpo nu si meje be magbron na mi adogbera mawulonwa le yesu kristo nkwame ametile afitia fitila devio du na maupe abolo na be de bisia ha na pogomele kotela maupe abolo lamme esi unne aso kana podoyo neke yi eye efula mana fa le yesu nkwame amen mawuna yira o no vingtu kwese plo ojikata efonya
This is a wonderful time.
Dei si amejanyin towa. De kola ba de amawochi da ene. Alo atwa nya ba nya to me wala di jimla abana na siba ina ene. De kola gbedem da ba. Nenema ikuya.
De
yo ko abolo ye ikuya.
It's yours.
Nya toye.
It's for you.
Enye mya oto.
Enye
tonye ye o. Nya toye. Manya akpadala de yi siata aso. Menyane ele sunu matengwa nyala malinwe kake nyaha ya abolo ye na mahiako enye abolo nao enye jidefu na miya matio mele dolem ola ngto ha ekɔ miaƒe dziwo ɖe dzi ɖo ɖe mawu gbɔ. Esia sɔ kple agbagbe la tututu hena nu si wògblɔ be yeawɔ, eye abe ale si wònɔ le Sodom ƒe kekewo me ene la, nenema ke wòanɔ le amegbetɔvi la ƒe vava esime woaɖe amegbetɔvi la ɖe go. Mikuya, eye kpɔ ɖa, madɔ nyagblɔdila Elia aɖo ɖe mi hafi Yehowa ƒe ŋkeke dziŋɔ la naɖo, atrɔ dukɔ la ƒe dziwo ɖe fofowo ŋu. Mikuya, mikuya, eye emegbe amedzɔdzɔewo azɔ le ame vɔ̃ɖiwo ƒe dzowɔ dzi, wofia abe kpodzo ene. Mikuya, nenema anyigba la fiae. Mikpɔe be le gegege ma didi o, eye volcano akaka ayi anyigba ƒe mlɔenu ke, eye dziƒowo ale dzo. O dzidzimewo ƒe agakpe, kpɔ ye nublanu fifia ema yi efɔ nyuia. Enyo, nu ɖeka enye be nyɔnuwo ƒe dɔ le ŋu o, nyɔnumedɔ, nu bubuwo hã le ŋu o. Ebina dzi, ƒe si ne xɔ ta la, ebina dzi. Nu ƒomevi geɖewo gblẽ xe dzɔvɔ. Gake didi hã le me o be yeaxɔ Gbɔgbɔ Kɔkɔe. Ele teƒe, eyae wònye. Exɔe se be ye ɖe eʋu nu sia nu mea. Exɔe se be ne me da asi ɖe ye dzi hebia mawu be ne wɔe la, Gbɔgbɔ Kɔkɔe ava. Exɔe sea, mina míado gbe ɖa. Mawu lɔlɔa, meda nye asiwo ɖe nyɔnu sia dzi abe ale si apɔstolowo wɔnɛ ene, hebia be woaxɔ Gbɔgbɔ Kɔkɔe ƒe nyɔnyrɔ. Le Yesu Kristo ƒe ŋkɔa me, ne xɔ esia dzro. Amen. Megake ɖi o lo, tɔwo wònye. Ekpea, tɔwoe, ɖeviwo ƒe aboloe. Esi megblɔ be nyɔnumedɔ la, eɖi kokoe na wo vie, elabena eya hã le ŋu o. Azɔ ekɔe se be azɔ yele dɔyɔyɔ kpɔ gea, heyina nɔ akpe dam na aƒetɔ ko. Efɔ nyuia. Xɔe se kple wo dziblibɔa. Xɔe se be yegale nuɖu ge abe ale si yeɖu ne ta enea. Enyo, heyina gblɔ be akpe na wo aƒetɔ, mexɔ edzi se. Aƒetɔ la ƒe anyinɔnɔ li. Exɔe se be dzimevi la le asi ɖege le ye ŋu eye yahaya. Esɔ gbe, heyi ko nanɔ gbɔgblɔm be akpe na wo mawu lɔlɔtɔ, eye mawu awɔe na wo. Exɔe se be yate ŋu akpɔ dɔyɔyɔa, aƒetɔ la ayɔ dɔ wo, eye funuku ƒe dɔ la maganɔ ŋu wo be nakpɔ dɔyɔyɔ anɔ lãmesẽ mea. Xɔ edzi sia, heyi nanɔ kpe dam nɛ, agblɔ be aƒetɔ, mexɔe se kple nye dzi katã, eye mexɔe se. Aleke mi ame siwo katã le egodo afi ma la, miexɔ edzi se ɖo? Wo si le afi ma la, da wo asi ɖe nyɔnu si bɔbɔ nɔ wo axadzi le afi ma la dzi, nagblɔ nɛ bena hekametete dɔ kple funukpe ƒe dɔ la dzo le edzi. Ne nyɔnua, mawu nayra o. Exɔe se be azɔ yeakpɔ dɔyɔyɔa, heyi aƒeme eye nakpɔe. Mawu nayra o. Tɔ wo mɔ naye eye nagblɔ be akpe na wo aƒetɔ Yesu. Efɔ nyuia. Exɔ edzi se be aŋɔmeɖui la adzo le wo hã dziwo, eye bena wo lame asia. Heyi eye nagblɔ be akpe na wo aƒetɔ. Aleke efɔ nyuia. Tso, miatɔwo, miatɔwo. Menya wo ŋkɔ, salame menua, esi menye baptiste hamea kplɔla tã la, Tɔtɔn, nɔvi nyɔnu de la Tɔtɔn. Azɔ adzimeƒu le vewom, avɔ na wo fifia. Exɔe se be le dɔyɔ ge yea, eɖo ŋkunu si dzɔ le gama le Milton baptiste hamea me fia ɖewo va yia, mawu ma ke ko woganye egbe. Mawu nayra wo nɔvi nye nyɔnu. George Wright, afi ka ne le? Eɖo ŋku edzia? Miatɔwo, aleke? Exɔe se be ne me da nye asiwo ɖe dziwo kple ami tsitsi sia la, exɔe se be yahaya vafi. Le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me, ekpɔ dɔyɔyɔ. Amen. Xɔse nenɔ asiwo ko. Enyo, ɖevi katã mixɔe se kple miaƒe dzi katã. Azɔ aleke gbegbe esia na be meɖo ŋku gba ɖe gbe dzie esi mekpɔ aƒenɔ ma? Nemate ŋu asusu eƒe ŋkɔ o, gake hã ke me Tɔtɔn. Tɔtɔn ye ma. O via nyɔnu enye Betty. Nenemae, esɔ gbe tututu. Migabi be ɖe mebu ɖe ɖokuinye o, ɖeko wɔm vie abe nyae. Ɖe ƒomevie la, ele abe nyemate ŋu aɖe egɔme o. Gake la, wo dzimeve la tso aƒenɔ dzo yi. Akafo aƒetɔ agblɔ be akpe na wo aƒetɔ. Akpɔe se be yeƒe dzidɔ la hã avɔa? Heyi ko, dzɔdzi nagblɔ be akpe na wo aƒetɔ Yesu. Ke xɔ edzi se, esɔgbe. Do ɔse azɔ, megake ɖi o lo. Va aƒenɔ. Pastor Claude, you believe what? Look at the old blood, Lengu. You may be a Lengu. You question when I'm aware your door here. I know. There you go, Nano Jokpom, Amala, Ayame, Weber, let's assemble Laman and Emma. A pen apato, Mauna Irao, Novignonu, a quavine. A question when I'm aware of the Dagger of Vijima Pavongu, a Yavoa. A poigisia, Sogbe. A quah honye, Nassim Pora, Maulola. The new body mother, Incuvi Suesiaji, Aye, Nabe, one no Agbe, and no Sessien, the Yesu, Uncome, Amen. Mauna Ira, nothing to, a Questiaji said, and a Mawa, a Haya, a Gakedi Crow. No Sessia, not legitua, a Questaba Mawa, your doya, Joina Globe, a Penau, a photo, a Labana, a your dom. A Questaba Mawa, your dog, Domadrilla, Aye, what Dagbele Yemuha, Pay, a Georgie, a Globe, a Penau, a photo. Any Mau, Mangan and Mawa.
All thing you have to do is just believe.
The cat is a bemia, while I am a bemia, who is
Toa. You believe the Son of Man in the land?
Emia Juan Magbotovil and Cacamamleo Melagisia. Nana Jola Fisiala Fusio by him. Kang, Matangu, Matipo, Macade, Fisio Lamuti, Posanomia, the Sibe, Wonane. Hello, do he, Maho, Cosira Gosibona. Hello. Le si matengu ilaji. De ele ele. Eye ma ake le afima.
Got your hand up. You believe God had heart trouble?
De kwa sebe ma wa tenwa daji doma. Ayo do wu. Atak bele vio nyonu vi si la afima kli kli wu la mwa. Kwa siye. Afono nef. Kwa sebe ma wu. Leo nef. Nye menya wu. Gake amema enenye. Jidole ngu. Aye vio nyonu vi si la. Aye ku dole ngu. Kwa sebe akodo yo yuwa.
Your faith makes you whole. Believe with all your heart.
Wosela dagbeleng wo kwesekple wo jibribu wo sile chipen lagbole mebe etote de afima kle doma dito yesu kristo dagbeleng wo ni kwesia enya ya make eto egbe yile mavoma voma
let's lay our hands over on each other now
inemya da sile mya na oji azo oh mi buga popo si me miele langpo mi buga malangpo Mi buangpo ba miele Yesu Kristo ma ubila pa nkuma ntonto e tong ba ya wonu sia wo lenke ke mamla o me danya asiore takuvi sia uchi ma ulolo ba le ke dom ra ba na yira takuvi sia o khana ama wo pa nti la fe doyoyo to Yesu Kristo fun koji azo si nya pa sio galemia na uchi la nya doma ma sia ma nya nti nu le Kristo fun uchi la ma Bogbo kokwe de kama, si jong bebe ya de jimanya agla o de go, aga wawonu siya wola, eye ele miya me, nye nye epe akpade, eye eye ha nye miya fe akpade, azon eklo nye siya wobena, jesi siya wo akplo ame siyo kwe selado, miya we, ne woda asire dole la wochi la wopo lama asfen, azon ga dogerade do kyo ta o, dogerade ame siye chie ne da siro la ta, elabena mea de lekbe domda de ta o. Azo mi na mi ajo gbera de tu alaba amagbojo areke na ganno hosiama o nuka ta mi gala la pa no vi nyu tupo nyo nu lolo e ya nge si gbogbo kokwe magula la api si tutu bo nya mi gbon la yesu lolo ye de ke si wo anyi no no esi ma bije ma ku ni to adela we point de ape to ko to pe gbodo do ramme magula lolo amagado la afisia Sibomi atengu ado o, gami ale yiyim, lakawo da asira wono ochi, koseto o onye, nye le apoto Yesu Kristo nkume, si fonto ama kuku odome, nye eyamake eto egbe yire mafomafome. Satana, what ujiyo, Yesu Kristo ujiyo, fonto ama kuku odome, kachitre remia titina fiencia, kele kodom, nga kamamle siyafo egbe da sichi, togo lame siyawome, togo lame le Yesu Kristo fonkome.
In my name they shall cast out devils.
Le nyan komala wanya popo po atokui. Le Yesu Kristo fon koma. Dogo le popo pe ame. Nya do mama tiama si koyo po do yo azon la. Ni chore mi pa fo uchi. Ame tiama si koyo po do yo. Ni chore mi pa fo uchi. Mi do asire chi azon ne nya kafu yama. Me nya ba ma fo nya do yo. Blana ma unene ma. Ma fo nya do yo azon. Wenye yamake eto egbe yire mafoma foma Kristo.
Ma
kwa jiwo se.
Help out my unbelief.
Kona nyejima kosela juro. Amen. Kafu, kafu. Kafu, kafu. Na le fisi wo. Yuko wo kata mi. Kafu. Efe vu la kwa nubo. Then your lawyer, my wa, a commandment, I'm your cafe. I'm a stammer, as near do a sure cheek. You talk of cafune, as you man of Yungutula, not but a fussia, but what, Bami?